Vicky Fandes.
Yeah, but don't you, don't you? Hit up, hit up, hit up, yo.
Nah, 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 nah. Ain't party got mana. Ain't see no marijuana. Now can get from his mama.
Bad, bad, bad.
Hija, 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 bear. Hija, 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 bear. Hija, 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 bear. Hija, 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 bear.
Hila jini kuja juu kama juwa asubuhi. Nika unairusa kwa mapuwa tupumuhi. Kiuno njoko flow mebeba sazi juu. Sani kia usajita sana feel kama chui. Piga sirudi ya kunipiga situli. Rapa si juti juna rapa nifuti. Mervisi bila njaka kaja hivo siku iti. Ila tema lete kwanza turi sa
Foreign language Afanga ribonge taki swear.
When you wine for me, girl wine for me.
Unaniwega taki we. Na 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 na. Ain't party got mana. Ain't seen no marijuana. Now can get from his mama.
Bad bad bad.
Hija 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 bear. Hija 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 bear. Hija 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 bear. Hija 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 bear.
Girl, looky, I'm the one unstoppable. Hakula tu kwa macho weni untouchable. Katika tenda weni kwa madame parable. Body yako laptop baby girl portable. Unatoa baridi, unalita joto. Kanyaga chini wasajua flow ni moto. Chile ozeka nawe amesha shika moto. Sefata maziwa keti chini nyonya toto.
Foreign languages Afanga ribonge taki swear.
When you wine for me, girl wine for me.
Unaniwega taki we.
Na 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 na. Party got mana. Ain't seen no marijuana. Now can get from his mama.
Bad, bad, bad.
Hija, 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 bear. Hija, 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 bear. Hija, 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 bear. Hija, 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 bear.
Dini teka.
Yeke niki wonjo.
Mami neka.
Ndep niki woto.
Nyani neka.
Ewa tuke beloso.
Dini teka.
Nfabe las beloso.
Nyani teka.
Dondo donjo. Don't do.
No, 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 no. Ain't party got mana. Ain't seen no marijuana. Now can get from his mama.
Bad, bad, bad.